thinking, Cinco Tama drinking, Nung de ai tsuto o sarawa sa takaga, Otoko hitori, naite yaru monka. Moto drinking, Shakariki drinking, Soko no osan sa kochi kite sa, Gutto, nomi akaso yo, Atai no ogori yo. Kimi wa boku no taiyou, tsuki no hikari. Kimi to sugosu hibi, love and rose. Nande anchiku shome, amai kotoba koki. Atai no koshi, sasatsu wakari. Whiskey, 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 whisk